Let us stop crime in our nation, O Zambia. Zambia is a Christian nation, and who make it to be a Christian nation? You and me. My fellow youth, let us turn away from our wickedness. For the Bible says, everyone must submit to governing authorities, for authority comes from God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. For authorities do not strike fear in people who are doing what is right, but in those who are doing what is wrong. My fellow youth, do what is right, and they will honor you. Peace be with you, Africa.
Let us not fight each other. Zambia is the Christian nation. Fight each other. Zambia is the Christian nation. Bring peace, bring peace to our country, Zambia. Bring peace to our country, Zambia.
Tata lesa ndikadeni kwa teko mzima wakutemwa. Kakuleni nivano mzima wakusalilila muli Yesu mwa peace wa Zambia. Lesa mpare bantu vose wa Zambia. Umutende kuri bantu mene nkashi. Ngapari peace ila sani kamo huikashi. Temo muno betatari ya salila nzire. Tule mutina nefipapu shwari langire. Uipaya waibere ya rikanya. Ukwate kwe shikuku muli lesa kwa ngufanya. Tsaro cha usha mtende no ama question. Lesa mpare wa Zambia wa nation.
Let us not fight each other. Zambia is the Christian nation. Let us not fight each other. Zambia is the Christian nation.
Tupendane sisi wote, tukumbuke sauti yake ya Bwana Emmanuel. Hivi mimi namipenda mwote wa nduku wangu, na mwee mupendane mwote wa nduku wangu. Hivi mimi namipenda mwote wa nduku wangu, na mwee mupendane mwote wa nduku wangu.
Let us not fight each other. Zambia is the Christian nation. Let us not fight each other. Zambia is the Christian nation. Let us not fight each other. Zambia is the Christian nation. Let us not fight each other. Zambia is the Christian nation.
Kama tupendane sisi wote hapa dunia. Mwenyezi Mungu alituumba sisi wote na tuweka hapa dunia. Tunaombea kwa nchi ya Kongo. Mwenyezi Mungu wasaidie watoto wako wanikala nchi ya Kongo. Tunakatala ugomvi wote kati ya Kongo. Mwenyezi Mungu wasaidie watoto wako. Kwa chini ya mikono yako tunakuomba Mwenyezi Mungu tusaidie. Hatuna na sauti nyingine tuomba kwako Baba. Mwenyezi Mungu.